Unapakwa ina, unapaka poda. Fanya mambo yako na kungoja. Moyo umesha taka, mina fata order. Wezi kukata kiu maji kwa kisoda. Message sent, shika, kamata. Kama unataka mapenzi yako, hapa. Chaka, chaka, chapa, chapa. Wakituona wanatapa, tapa. Umeka kambi maeneo haya, anasema uwazuri meota pabani. Never die, never expire. Dusicheze mapenzi ya moto fire.
Akama mapenzi safari, mikwako nshafika na pokuenda. Au kama bahari, obasi nifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo suwe kamari, au kubeba maji kwenye tenga. Lombele yako na kula kiyaku. Walai mie, sina mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wendo chema, chakufikwa na pete. Walai mie, sio ni mwingine tena, kufanya nicheke. Na kama chanda wendo chema, chakufikwa na pete.
Tell me now what you do for the love. What you do for the love. Give it up, give it up for the love. Give it up for the love.
Kwenye miba na chechemea for my woman. Bahari ntaogelea for my woman. A real man care for the woman. Nana weza kukosea kama human. Takufanyia changes, takupatia mapenzi. Takutungia tenzi, nikuimbie. Nikusifie, ujisikie. Uko na mie, sogea nikuambie. Swezi acha kiti chako mtu wakalie. Swezi vunja moyo wako staki umie. Yes I do, I'm telling the truth. My heart and my love, all I give it to you.
Akama mapenzi safari, mikwako nshafika na pokuenda. Au kama bahari, obasi nifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo suwe kamari, au kubeba maji kwenye tenga. Lombele yako na kula kiyaku. Walai mie, sina mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wendo chema, chakufikwa na pete. Walai mie, sio ni mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wendo chema, chakufikwa na pete.
Shika kamata yako hapa. Chapa chapa. Wakituona wanatapa chapa.
A mix killer.
Never die, never expire. Tusicheze mapenzi.